bwana ministri w'intebe Faustin Twagiramungu ko amakuru ari kuvuga yuko mutakigiye Kigali uyu munsi kuwa kane mwagomba kugira yejo ibyo bintu byifashe bite biraterwa n'iki
ikibitera nuko visa nasabye muri ambasade yacu y'u Rwanda iri hano i Bruxelles itashoboye kuboneka nk'uko byari byarateganijwe kubera ko ubundi bayitanga mu minsi 21 iyo minsi rero yararangiye uretse ko bari banyijeje n'ibitangaza bambwira ko bashobora kuyima mu minsi 3 kandi natanze pasiporo yanjye ku itariki 28 z'ukwezi gushize kwa Gicurasi ikibitera rero bambwira ko batanze kumpa visa ariko ko ngomba gutegereza icyemezo kivuye Kigali nkaba rero kuza mu Rwanda nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kumbuza kuza mu gihugu navukiyemo nakuriyemo nakoreyemo na politike ndizera ko igihe nikigera babitekerejeho ntabwo bazasanga ndi umwicanyi cyangwa se ndi umujura bazayimba
ariko se kuki bwana minisitiri w'intebe Faustin Twagiramungu mugomba gusaba visa ni ukubera izihe mpamvu
impamvu imwe ni uko pasiporo y'inyarwanda yanjye yararangiye irangiye nsaba kubona pasiporo nshya
y'u Rwanda
ariko y'u Rwanda nabyo bifata igihe
na n'ubu ntabwo murayibona
ntabwo nari nayibona ariko nzayibona ni ngombwa kuko nujuje ibyangombwa byose byo kugira ngo umuntu abone iyo pasiporo bishobora gufata igihe rero nahisemo kugira ngo twubahirize inshingano twari twatanze tubwira abantu ko tuzaza natanze pasiporo y'imbiriki kugira ngo abanyarwanda bita kuba bango muri diaspora n'ahandi kugira pasiporo ebyiri nta cyaha kirimo ikindi nakubwira ni uko se Mushikarangwa wasabye visa yo kujya mu Rwanda we yayibonye hashize iminsi 3 akaba afite pasiporo yo mu Buholandi numva rero byongeye atari cyo kibazo ikibazo kiri i Kigali niko na ambasade imbwira ko ngo hari ikintu ari ibintu bakiga byanjye ibyo bintu rero nibabifuture ndashaka kumenya ko hari ikintu baba bandiga cyangwa se ikindi kindi baba banziza kugira ngo ntabona visa kimwe na Karangwa
iyo pasiporo mbirigi musabiraho visa y'u Rwanda baracyayifite barayibashubije mbese mu yandi magambo ni ukuvuga ko bakibyiga cyangwa visa barayibyimye bikagaragara
ntabwo navuga ijambo kwima ntabwo ari igihe babyima barampamagaye bakabona pasiporo cyangwa se bakanyandikira
baracyayifite
nuko batavuga impamvu pasiporo baracyayifite ntabwo rero basobanura impamvu yatumye barenza iminsi 21 batanga ngo hari ikintu bakiga ndetse n'ibiki banyigaho mu Rwanda banyigaho iki ko bamwe twakuranye ko tuziranye ikintu banyigaho ze niki
ubwo rero mu yandi magambo
impamvu ntazi ubwo niwe bazayisobanura we nana nubwo tuzayimenya ubuzicyunzi cyo nuko viza yo ngomba kuzayibona
ye ubwo se byaba bivuga yuko urugendo mu rusubitse cyangwa mu ruhagaritse
guhagarika ni ukuvuga ko birangiye burundu se cyangwa
yego
ngira ngo gusubika ari nuko umuntu agira hagasubukura
yego
no umugambi twafashe nuwo kujya mu Rwanda ni ikambi byo mu Gifaransa mu kujya mu Rwanda ni ibyo bita imperatif ni ukuvuga ni ngombwa twatanze isezerano ku banyarwanda ko tuzaza mu Rwanda kuba franchement hagize ikintu kimagarika kinge mu Rwanda kiretse ndwaye cyangwa se nyine mfuye ariko ubu ngubu navuze ko tuzaza mu Rwanda kandi nzaza
abo mwari kujyana bo rero barahaguruka bagenda uyu munsi nk'uko byari biteganijwe tuvuge nka Karangwa Semushi
bagenda uyu munsi ariko ngubu uravuga turi kugiye ndi ku kibuga naje guherekeza Karangwa Semushi yemeye ko agenda ntabwo ari ngombwa ko asigara ngo kubera ko twagira mu ngufosta babaye bahagaritse kumuha visa twasanze ibyiza ruko yagenda wenda nabyo byatuma hari bimwe bitungana kugenda dushoreranye wenda nabyo bifite akamaro
bwana minisitiri w'intebe Faustin Twagiramungu ndabashimiye
murakoze cyane namwe kuduha ikiganiro.